nkwa sɛm brani onua ebra aso sɛ obetie nkwa sɛm ɔmadia sɛ obɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ na adui ɛyɛ wo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mu atwa asɛm yi ɛne deɛ mu ɛsrɛ sɛ ɛbɛbɔ mpae ɔdomfoɔ no mabohufoɔ mada wase ɛwɔ akwannya a wode ama yɛn ɛhyira ayɛyi ntontom kamfo nka wo din ɛberɛ bɛsua w'asɛm yi biyɛ adwene ni ɛne yɛnte aseɛ yɛho adi kyerɛ w'asɛm mu awurade sɛ wo ma ɛni wo a wonam w'asɛm yi so ɛbɛda wo ho adi akyerɛ wo mma yɛni wo nso no wobɛkɔ so ara ato no gyidie mu na woapagya no famadom akɔ adom mu na wohyira no bio nso ɛmu biara ɛserɛ sɛ ma yɛ ahoɔden boa yɛn wo yɛ mmɔbɔ ne kaa yɛn ɛhyira yɛn yɛne yɛ busua nyinaara bio nso ɛyɛyɔ no adɔyɛ ɛndi yɛkyi ɛwɔ yɛn nkwa nda nyinaa amen onua nkwa sɛm na wotie nkwa sɛm yi fi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo asɛm a me ne wo ɛbɛkyɛ ne nnɛ mato no din sɛ ɛne sɛ woma aduabɔ ɛba wo nom na wokae Psalm 109 verse 17 na ɔka ɛsɛ wotɔka saamu no ɔse he love to curse let curses come upon him he do not delight in blessing let blessing be far from him na ɛsiane sɛ frɛsɛm da n'adi pefee no ɔka sɛ obi biara a n'ani gye aduabɔ ho no aduabɔ ɛmpa ne so da ɛne ti ɔmmɔden sɛ biribiara na wodome ɛnyɛ ɛnti deɛ ɔka no yɛn yɛka saa mu no ɔse ɛnam sɛ ɔbɔ dua nti aba ne so sɛ ɔmpɛ nhyira nti ɛne no ntɛm ɛntwe onua sometimes aduru aberɛ bi a sɛ yɛwɔ hɔ a ayɛ ana yɛ ɛfiri sɛ yɛhaw no yɛamanneɛ no ɛfiri sɛ obi ɛna wama saa deɛ na babɛto yɛ but ɛyɛ yɛn a yɛka ho nti yɛyɛ biribi a na yɛka sɛ na adeɛ kora a me yie koraa bɛyɛ yie ama me sɛ wonya ɛde saa adwene no hyɛ wo tirim pɛ na sɛ onyankopɔn andi w'akyi biribia ɔbɛyɛ bie ni hɔ a ɛbɛyɛ yie ama wo nyɛ biribiaa na ɛtwa sɛ woka nkugu asɛm obi wɔ wo ne ba a na akwaraa no sua no ntitie mu no sɛ akwaraa no ɛyɛ mfomsoɔ a ɛsiane sɛ kɔbɛfrɛ no na ɔde no atena ase na watu no fo no na waka kyerɛ wo bɔ kora no saa kɔ kɔsi ɔwieeɛ wonim sɛ waka biribi a ahonhom bi afa a wode bɛdi akwaraa no nya nti akwaraa no ɛbɛnyini no akwaraa no nim homa yie paa sɛ akoa bi wɔhwɛ wɔ nim deɛ paa nanso korɔ no deɛ nanso na wowie fi sɛ ɛyɛ wo ɛsiane sɛ twerɛsɛm no ka no adi sɛ ɛsiane sɛ ɔdɔ aduabɔ nti no da biara aduabɔ wɔ no so sɛ wofa kree sɛ wokra gye nkɔ a na ɛnnɛ wogye tom sɛ woyɛ nnipa no bi a wokeka saa nsɛm no a bɛgyina awurade yesu kristo din mu sɛ ɛnnɛ saa aduabɔ no ɛbɛfiri wo so adeɛ biaa mu w'ani nsɔ ɛna a friend is saying, Unyakupo betriauka. As I'll catch a oba, or catch a wukunu, or catch a weyere, Unia, or benwo, and put your own benwo. Now, what can some winner at the china? Never the new man couldn't ye na a badao soa. Na den na efide wini abri na wunam pa ebosu. Pembe bre, ni pembe bre, di wamba ennam. Asore, asore, asore fi. A, wope amuto ama wamba. Na yansu wani eni pa. Wama wamana kwa saati bie ni ma wadi wannam. Mama sami kachiro nese. Se uniji, ni pe ni, di uniji biyabo huwa, biyabo da usude biyara. Asa nyuma boni bia echo ma wabe krawo. Sanse uyu bia uni ejo. Enti ya ma, oshe onyumtufu ya otro saa humi ya mefano so. Na muhumu eda saa nyumine dina. Na na odiwa yao ene atetia eni pebi dina fum. Di nipona dina da afum no utimi se. Onka asem papa biara emfo ubiya hon. Di de biya no mi asem na wone nim. Nti osire rade no. Osi esan se. Nini ji diabonti no. Diabono emrana so. Na ebiyo so. Osi he did not delight in blessing. Nini ji. Nshira honti. That blessing be far from him. Ara wuse mo. Nene nji nshira hon. Ay. Bibia nso wonia. Enyamia baya mo bia. Kenipa de osore anopa. Se unya sorry. Anopa fi ukate soa. Unyamia kanwaka adum fodo. Duka se nyamia shira me. Eti de biara biara obeye biara beye nshira. Ena mikra de ye bo miseni. Masa umpe nshira. Mami. Papa, unia, krachi, umpe nshira, ura. Na mikuwa hade, mibibiasi baye den, nshira bebo. Mwili krachi ose. Se, u sori anopa. Unfri, ugeta anu nisi fobno. Empire se uboni nise. Esa nse, divine favor, ayo osuru, ini madumini biakaun, my spiritual untino. Yes, I was free, I don't say. I did not my sorry boami. A ready whom you bo. Na a ready kai me. Na you shra me. And a baby shia me demo. Or of all say, Uba sampa we are, and shra be duichi. Na me de, and I'm a gum go so I demo, and I say, I no me. Ba, Mr. Suse, what would you say? What catch you, Raddy say? Why didn't I nim? And I'm Kakasa answer boy. And it's in the biam biara be by ya didn't consume about me quite consume. Now you how any at it here. Until Raddy is on your way, a free so. So, oh yes, sir, dear, what's less idea? And you say, I hope I'll be you if sign me a fruity. It's answer. I know we are holding the power of words. Yeah, say, what can I send me a and from Puntumba? The only say, either say, be pejao, and I answer, either say, be brewa sikra. Send me over, Obeka. Send from Puntumba, and you might be a be pejao. And I'm just a machine say, se wo bi wa no kan sama e se o ka de wo dem putu beba ne mo men ka de a e be brɛ wo ase e twa se nipa biara no wo sori a wo ka nsa papa fa ho onze se wo ka bonu be se se kindness matters kindness ma kan sam papa ensama e ya butoye nsem ayem ye nsem. I say it cultivates a spirit of kindness and compassion towards others. So, Uka, when you're in Israel, you're in your case, you should be kind, you're welcome. Say, I'm here. Say yen yen de ye, any a casano. A de, or how now, my dear, be brain. Why, really, I beca say, when you're me and boo, ye nan so a woman, my 70, ned oko, sa, tigan. Yammy too fool, and I say, your body, I say, a beca, and no answer me ye. Na, ye shry, and we shry, fufu. No more, a chance, de bia, a bubble would bia. Say, yes, sir. Na ese se ada onyakopon edo na yebuye no edi itwa ye hun na ehia ese se ye yesa so a ehia ne yi David se ma ya kwara o menyi agba akura ehun ojidi ni a na se ni ese sa de da David ya se Jehova wona mehwefo na hweri hia me aso anopa mo den nda so bie ni ho upie unu nkolai. Ba se o puja woni hwe urade no ka se urade woni mhwefo na hwiri hia bia onyangopon fa bibiara enka be uda na ba ma yiye na do ye duochi nya me shura o se o ye kra duti nkwa se o fa kri se o kra je nkwa na ya do mbre na ye nkwa jida fa kri se o kra je nkwa urade yesu fa se me kra aje nkwa mmobo na pepa me mra to nyara se o bo sampa wo ya nim se Radius Christo de Becho, or to win for the anti winner. If you are to suffer the radio by Tramimu, Pisa Bricono, no more bra and fatter. And can some pa a dee ye deba. The radius will be teen why I'm on. I send me if you like for media ministry war and a bounce, a year or song for Aqua Hayford, and I know what you send me. Telephone number 0244869499. 0244869499. Yami shraw se eti enkwasem. Dafo fro so, mse ibishia, yami shraw da.